Pochinene, pochinene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebete. Pochinene, pochinene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebete. Pochinene, bada ya kuhaso. Ana hai tu ni bila ya kumwaga jasho. Pochinene, mlinde demu wako. Focha nayo mwonga sana bei ya simi yako. I got love for my people. Sina kwere. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele. Bing wine high shine. Hadina chana kichina. Master Puerto Rico, mama sita karia shina. El Habib, Port Qatar, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene. Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi, kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima nimenye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, mishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme weo na mikosi. Omba Mungu mambo ya wekitu na boxi. Na mwana umesugu wa choki. Toka kija kazi mbaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Atabusu nililitafuta kwa tochi. Kumbedawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi. Bing wine high shine. Adina chana kichina. Puerto Rico, mama sita karia shina. El Habib, Port Qatar, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Zombie, V funny boy. I told you, bro, this is gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top, and we won't stop. Period. Funny boy. I'm not a human, my mother.
It's the kids, baby.